Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem talatare go'o lewru juillet hitan 2025 sakrabdo gondom hedaade hejuji amen dile lende mangal mudum beete hande fu mi calmina am sanne. Jennevan jottoda bankas himbel egube iwde himbel egube iwde jondemo e gombe tombe kanyu en ka ana yidi faabede be gado ngodo noddangole wakkati mo pelle kumani be himme yurmerle nokko okanyu ka holti wiida na wonde fewde tiddalaati kewdi bilide hebugol jawdil adnar allah do kento bankas fa hammi kalam hala projet mom noddirta fond humanitaire regional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre darum do to centre ji ngaroji habude hedrele on do cercle odo anniaka himbel gombe tombe yetti dum sanne yewtere amen zoom sur ñalawma hande o ana wodani yimɓel ɗo toɓe ñawɓe yogoɓe le cuuɗi dugutoroji amen ɗi so yogoye ɓeɗo yimɓel kañum en ka na waɗa faaba mumen sanne fewde ɓen ɗo ñawɓe hay woɓɓe ka hannere mumen wala fuɗo haade sakirab ɗon sembe kabaruji ɓe jogani on beete hande bisimila moɗon ɓe heɗade ɗum wakkati no yimɓel egguɓe iwde jo wakkati no yimɓel hewɓe kañum en ka wondi eggude iwde jonde jonde mumen saabe rafi ndenagu le nokkule kewɗe le leydi amen ndi ha yogay ɓeɗo yimɓel egguɓe iwde jonde mumen kañum en ka ana yiɗi faaba mumen waɗe fewde e mumen sanne hakkunde mabɓe ana yimɓel gomɓe nokkum e noddirta kaade fuurde jenne ana so fara kañum e bankas fewde caɗele ɓiliɗe huncande hoore ɓeɗo yimɓel ko hasindini e mumen ɗiɗo galleji kañum en ka ana waɗa noddango fewde yimɓel ɓe guleji mumen naari banggal himɓe yurmere faaba ɗum en sanne fa keɓen famtare anni ko hawa berte heɓani en dow majjum do feytango Ousmane Ali Boly Sita Sidy Bi
gallure jenne nde yimɓele joppuɓe nokkule muɗen ko ɓuuri hewde fu timi sa iwri les raisons sans jottiki toon wattu joni o wala fo koɓe keeɓi ko nayiri banggal faaba muya ɓeɗo yimɓele ko heewi mabɓe fu jottoyiki le galleji janan ɗi saabi nokku moƴƴinaka ɗoɓe kaani silminede Seydou May Ga kuminino kabaru himɓe yurmen le oɗo nokku wi Imad Dradian gondi waɗede
eɓe jiltole deɗɗe fu faɓe kolla rewɓe hono sukaɓeɓe heyɗere woni mumen boyri mumen hani moƴƴinirede eɓe cawra sukaɓe ɓe heyɗere woni mumen du ñalawma hande ka miɗe mbawi wiide golle mabɓe o darde muɗum
bankasi wala fo ñonguitiɓe jiyaɓele oɗo nokku le lebbi tati cakkitiɗi ɗum e tawede fo kanko noddirteɗo Allou Guindo laamiɗo ñonguitiɓe gomɓe le gallure nde o waɗi noddago fewde e faabotoɓe tinno balla ɓeɗo yimɓele jottiɓe toon nde ko sakkiti ko joguiɓe caɗele mawɗe
ko heewi sukaɓe gomɓele nokkule to yimɓele egguɓe woni fo heyɗere ana e mumen nawde sanne du ñalawma hande o ñamduji mbawɗi nafudeɓe ana fanɗi hoɗum ani waɗede fewde e majjum wajibi kenami ardina ko heɓetele nokkule amen ɗe yalla ɓeɗo sukaɓe ana heeɓa hewtede
ɓeɗo ñinguitiɓe aɗa gondi wullude wattu joni o wakkati nde fedde oni nde holliti wiide ko nayiri banggal balligo himɓe yurmen ɗum ɓuytete sanne ɗiɗo kabaruji ɓe dokkino ɗo le sappo e jeegom lewru juin ƴaɓɓinon du caggal ko heewi faabotoɓɓe nattini juuɗe ñalawma hande ɗo Etats-Unis do ana hen
Oumar Waygol kiɗiɗon joom sakiraɓ ɗiɗo kabaruji fo ana wawi heɓerdu ɓeme ande kese ɗe do hello amen Facebook na ɗo compte X bankas to projet mum noddirta fond humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre woyo hakkille ko yimɓel gomɓe ɗoɗon ɗo nokku yetti sanne ɓeydade faaba mumen ko ɓenɗo yimɓel watta banggal hokkude ɓe yimɓel egguɓe iwde jonde mumen ñandu oɗo projet ka centre uji kewɗi wonde darne nokku o fa haaɓa heeɗer iwde le cercle o keƴoɗa amen gondole on ɗo nokku ɗon Adama Delet ko wonko heɓani em dow majjum keɗe Ousmane Ñaly Boly
ko gol guureji e vitamine ngaji sukaɓe heeɗere woni e muɓɓen ɗum laatike sababu fa hewɓe mabɓe daɗa woni ko seedi wiide Soumaila Guindo egguɗo goto Baba Galle du cukalel gotigle heɗer woni e muɗum wonɓe ley nokku egguɓe bankas
eɓe jiltole deɗɗe fu faɓe kolla rewɓe hono sukaɓeɓe heyɗere woni mumen boyri mumen hani moƴƴinirede eɓe cawra sukaɓe ɓe heyɗere woni mumen du ñalawma hande o ka miɗe mbawi wiide golle mabɓe o darde muɗum
ewi docteur Roginaline Sylvie Ouattara hoorejo projet fond humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre sawrugol heydere fanda muɗum e hokkude ɓe sukaɓe ñamduji e amin ngaji yal ana jalta e nde heyɗere
ko heewi sukaɓe gomɓele nokkule to yimɓele egguɓe woni fo heyɗere ana e mumen nawde sanne du ñalawma hande o ñamduji mbawɗi nafudeɓe ana fanɗi hoɗum hani waɗede fewde e majjum wajibi kenami ardina ko heɓetele nokkule amen ɗe yalla ɓeɗo sukaɓe ana heeɓa hewtede
e hakkillo wallaɓe o projet yo guikkilob galleji egguɓe ɗo wonno ko Adama Ndele Togo heɓini studio tamane ƴiwde bankas
kuchala ton demobe haabu hewbe be gulli be hande demobe haawbe haawbe hewbe kam en kan nyamandeji mu em le demal hitan 2024 2025 ka hewti jawdi mu em non holitiri wiide horebe kawrtube le ngal do dental ngal wirdirta federation de coton culture le region o hay tawede majjum fu be nardo kan ko be lindi kayum ka wada ko wayfu yella ko hidde nyamandeji mabbe di kayum en ka ella be keba nangirda dum juudi mabbe le wi mabbe fa demal hitan hikangal ngondi wadde le nyalo mo hande o du an heba latade draman kono goita kanyi woni lamido fedde de anni ko o wi kejado am gondol on do nokko do woni David Koulibaly le festan Omar Wayelo
am bola bomo ko mekalol
kaddu bomo ko lewru me jabbi non do yella mi den darta kalisi ji amen kanyi fayotto engrais ngaji ko min kani remirde le jotti jabbi no de wakande no ngado kawtul gongal do bomo ko do be ko yaati milliardu sappo e jiddi kanyi yaltina fa hokke remo be le baldi di jonde mi tekitiki wiide hokkude engrais ji kanyi ko nande mo o fu fuddi tidalaji di woni no jamande han yubirede kanyeno engrais ngaydi han hebirede ko yaawi mi mili dudo e sappo lewru je warorndu e do ciadele fu hebne jogala wiyan mine min jobama idali lewru zanfi jabbe non do ko wawana wadde fe wattu jun hakkilaji remobe an jotti
suudu tele mo wala e jallamo o mo mi noddirta Joliba TV news ka fuditi hejoji mudum di altinere Kenya tiagal libi jeegon ko fedde noddirta hototuru ci la communication hakbami anya sinude golleji mabbe di on wantugol mabbe golle on do nokku ka yimbe gollobe on do nokku kan en ka yetti dum sanne be kolliti dum wiide be ngaram beydaade beydude tinnaare mabbe yella be keba yewntinde malin ko be fa keben famtaade anni ko Musa Male Sissoko njaado yilta to hebani em do majjum do fetta Omar Wayelo e sita sidibe
technicien fortan animateur nannan modun ana wonde lande emission ngayde han wadde e reporter en yehi tewtir kabaruji timmi horebe suudu Jilba TV kay journaliste ana wonde hokkundir hakkileji leyal halna golle de yehirta hanne beete altenere golle fotta malle suudu television Jilba TV de seyon kay imadraji dum ko holliti journaliste hewbe tawde on nokku
quand on choisit de faire ce mission
soir soubi ko wadde gal do gollal a jabanam torde ko way hebede hen fu mi welti ka sanne fuditide golle mi fu mi banti golle ngonga mi piyama ka fa naawi gaso ayimem hande amilata golle amen o lebbi jeegom mi dar
ni prend avec une telle allure tiagan lebbi jeegon darnugon golleji mabbe sur television Jilba TV fuddini golleji mudun ga e programme ji kessi sabe kulleji kewdi witama dungu holliti Kwasi Unza directeur délégué Jilba TV news
et nous avons la
faute tauri wiide mi ngaram wadde ko buri ko mi ngadi kenyen ko way wadure metti fu mi ngoddi citto dum yella yewo be men be kanyu en du ana heba beltade kulleji kewdi wondi mi bayti eno mi gollirtani yalla mi keba fondade eno alhali leji ni wodi de nyaama hande emission amen latu be sababu golle amen darne o hore mi itti dum
ne plus la
metitunde wi ni suudu television Jilba TV uddamana to conseil supérieur de la communication CSC leri Burkina Faso tiagane wad jukko feti ni suudu ara le lewru nouveau hitan o nyaadire noga en nay le haldu mabbe mawdo goto ko noddirta rendez-vous des idées noddan mabbe goto hali hala hippugon laamu leri Burkina Faso dungu sami bin dum
kortal gotal ngal janyel kewdi hawti e mudum le lam sikaso wadi asawere noga e jitti lewru juin hitan 2025 fana majjum yo halti didde e do dubi ko suka debbo han wattede e le dewgal du woni dubi sappo e jeegom yimbel kejabe janyel kejabe yimbel hewbe urbe le janyel kewdi kanyu en ka hebi hawrude hem le hakkunde mabbe ana inde ande em hayabe fayeto rewbe fedden em noddirta turjide kanyu ONG grad kanyu em landini odo golle e do windi le projet mo noddirta Jupax fana modum yo wajare yimbel be yelan heba hunchande hol hunde fuko nawri bangal daranade hakkeji suka be rewbe ko boli nantinobe kabaruji chapan joyom be jangobe jande do dore woni hakkune mo em kanyum en do hawrti ele kawrtan gal be nod kanyum en do hawrti ele bato goto ngado asawera noga e jit ti lewru juin hitan 2025 ba le lamu sikaso to gallo kawtal fana mudum yo humpintinde bedo yimbel hono fu wawi sendirde ko kabaru gondindo kan kabar mo wana ngonga hono du fu watte yella alanda ko woni ngonga ele wakati basi fana majjum yo yirwinde na du haltitide yimbel be yella be keba andude ko woni kutteje nawrdi bangal hokkude yimbel be kabaruji di ngana gondindi le wakati mo basi woni le mudum
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
jom sirami ñalama hande ona wadan yimbel do tobe ñawbe yogabe le cuudi dugutruji amen di so ben do yogay ben so yogay ben do yimbel kam en ka faaba mu yam em ana wada faaba mu fewde ben do ñawbe ha yogabe ka hannere mu em wala fuudo haadi fa keben famtare anni ko lala jaratuure hebani em do majjundo feetangu sita silibi
jokkundir gon juude yo huuna tanko jabina watti fuso nawad yeey doctorore jama ko heewi ana ya ciwe jommu me warma kalnon hala nafi kanyu dind amen goto tawad ana ñawne su doctorore ne on lela ne doctorore yimbe galle makko fu immigen yotti on nuku mamira makko kawra makko fatta gogira makko e bappira makko immigen yotti doctoro de nyalane ko yaati er ngaji didi bede dari bede metta mami ko debbo yo tokara makko no kanyuke lonki drede koyde modon jaati watti fu ana wada yaha fito le cu doctorore on wonde tekna huuna fu ko doctoro wonde wadde watti fu so yi doctoro gotan jappido saye modon dana ko lamdo on neddo hay hono wadi fa hande hebe nyondon tokara nan hono ala hal makko wodiri ana samti sedan nan ono yidan sanele galle de be famintini gitra makko fu da modon do nawala makko do gitra makko fu immigen yejjewol su doctorore nile nyalane damal su doctor naati honono sagorono fayibe fukkibe on nuku lonkino hebirta fofurde li watti goto horja su doctor yalti dan dibbi jamare gidra kettobe ana serti jaati neddo doyta nawale su doctor ga watto hajjile su jamare hewi damal e su doctorojem ana wadda tiida laaji li golla doctor endu
sakrabe on pami do mi kaddete kabaruji amen di beti hande honono andir don ni ono baye hollitide em ko woni himmeji modon fu bangal no golleji amen di yartande o do numero o ngadan chapan jiddi e jeegom chapan jeena e jetti chapan joyi jeegom chapan joyi jeegom so ni ono di o do numero ngadan ko woni e bawde amen fu yelam kebe hunchande hore ko woni himmeji modon boyo journal kan e magazine ngaro jikta jom o do fu no baye hitade no gollirgal amen gal mi noddirta ko no fu ne ngadan 37321 mere mere no ga fandi ka fu na taw do bunno ga credit le telephone modon honono andir don fan jeefe no ga sere amen de wana jukita do salama daranaade gullirgal dun tawama jeyal gondo le jeyal laamu nanu ngum wala e jeyal laamu ana hasindine yimbel andanbe golle majjum hay malinkobe hewbe kam en ka holti wiide yimbel hewbe ana nomme ele darde mawde sannele gullirdi amen di tawbe gala andal mudum hodum fu dum way yottinde bangal kutteje le dido gullirdi Juliette Koulibaly tiwti andude dum anni ko hebani en do majjum do fetango mi e hore kan Ousmane Niali bule nyaldeja da mayan taw ye goto mo golleji mudum nawri bangal darugol cuudi mu inde dati kany ko nande mudum le region mutti le wi mako yimbe numugol mu em so halfina du em darde no hebira fu wadirte le lede amendi
très généralement o mali ko buri hewde fu le mali numugoji de ni tanga dirte to bamun neddo wattude do yidi neddo golle mo waawi wadde wa hani wattede hen neddo hana hokkede golle mo waawi wadde moja
on doit respecter
ardo mo andal mudum fandi waawa wadude holare hakune yimbel kolobe dun hakille malinkobe yogabe be mi landondire mu en bamako fayotole kedde leedini yogay mabbe holliti wiide yihi torda mudum
j'ai vraiment été victime
on amodon an way hude kan tafon jomun wala diplome kasendu waawade on golle sini awatta mo golle ma waawa awatta golle lobbo bonna golleji kewdi dun tanandu kolobe heddibe ne haana bamerede ni sabe ara andi jomun tan gatta do en golle min sukab jogorbe jogibe diplome ngaji be ngala wallobe edun tampini mi
nous aider
wol yimbel be ande mu en fandina dubbe ngala ande fey ele darde mawde le gollirdi kutteje mudum ana momni sanne bangal jawdi fayeto bangal yimbel gollobe non holitiri wiide kanko yeeya mayiga de yodo dunki andan o kabaruji bilide margal lobbal fayeto denagu le fedde mi dirta argam mali e du way latat sababu itude holare hakune gollirgal ngal kan e client e mu en ana wada du so gollirgal ngal wasa hebude contrataji
d'abord ça va juste
le bonna golleji kewdi entreprise o na hadamo yaade yeso ana way wadde du fa entreprise o yiye jile bonde dun wadan rafi holare ana way wadde fa imbe hewbe mbasa warde gollidinde entreprise o dun latto rafi holare sini taydun golle laamu
kanko psychologue Drissa Traoré gondo le fedde ne minudirta institut national de formation des travailleurs sociaux ana jabani seeda o do hakkille li wi mako darde yogaaje ka ana tum wana pangadu fu han nomed tum
wule yogaaje wonton ne hana amiredeni watte ana han tafon darte hakkilo jomun yalla ana moyi alna way wadde golle o do nedi e neddagu pati bam neddo ni tan sabe andi dun gatta dun e golle sini jomun waawa on tampi nan dun dun ana way samminde entreprise ka sini on nomi neddo jo andal bawdo wadde on golle dun wadan fa jomun wada golle mudun do hakkilo baltin
yeya mayiga dunki andan do kabaruji bilide margal le fedde ne minudirta arga mali holiti wiide wakati fu so nomugol ele darde mawde ana wade li gollir duddi yogaji noddango hani wadede fewde yimbel fu gollobe tumbe fa juina talki mu'em le wima ko so dum wadirama ni ana wada so golle hakkune yimbe newo
beaucoup d'entreprises font
entreprise ngaji kewdi sini ana pama golle wadan noddango yidibe on golle garan juina talki mu'en sini dun wadi pama fu ngare golle kasen ko holitata ana bayi wadde on golle sini dun wadi himbe paman pama be ana moddi ngom bawde du wadde golleji di dokka ngada di e hakkilo an wondati kandi jokkede ko wayi nabude yeso golle mun
so wana ni nom dum wadira gollo jogibe ande bawan be golle o sanni ala jaba latare takkibe anyaji yogaji di nomal so watta to mo anda golle o hawno hani yarde ana wayi yotti ndedo en kutteje ana wada du so bendo yimbe fodo no sella don yofude golle nom holitiri wede kanko dunke andando kabaroji bilide margal